Cardenas. This is TV Entertainment. Gang gang. Marshall. City Bamana Names MC. Don't wait to go in the TV MC. With the witches of your Sanga to the city, we want to suffer the city. Don't want to do one up to say. Ulam Bumpy the Catalan. When they get a Saturday, Pulaka your body. Kid it up with your Mukako Kono body. No space, every city will take our body. Next food, take when you don't miss a body. Marshall for Tudaka can walk with your Kali as his Cardenas. Gang gang. Cheza, hakuna mchezo.
Wingi da chibara DJ Tumbiza. Mafala tuwale kamu kwebuza. Biko dadburi wa mada. Mwasinga nze kuwande tenda. Noli na manya, kuisto panda. Kono mwenya Rwanda kuveri Rwanda. Ya waze kamu sivire ntanda. Simanyi kuchi simanyi kupanda. Kono golevo kubatu kakathanda. Uzanya haidi atisiku wa siwe chitanda. Mississippi Entertainment. Genge, Cardenas. Makuwa etu zeni, marumi enda bachwezi. Kwa muka suko fita, zole yo vila kwezi. Kwa tendo mozi, kwa kwa chesi. Yes, of course, man, sipi in the gang.
Kaya Finua. It is what it is.